Billy Njevo kuMay 2024 uMay ke inyanga ebalulekile kakhulukazi eNingizimu Afrika ngoba iyona nyanga esithi kufuneka siqwashise abantu ukuthi abanakekele izingane zabo inyanga yokuvikela izingane. Ngikubingelela ke nguVicky wakamasuku ehlelweni esilethulela ngelothi ezinhle isishayamthetho sakwaZulu Natal, isishayamthetho sabantu, isishayamthetho esinomdlandla. Hambi ngedwa ke njengoba sasishilo ngokwedlule ukuthi njengoba ngesonto edlule sasikhuluma lapha ya nosomlomo waKwaZulu Natal sasho ukuthi namhlanje sizobe sixoxa ke nodokotela uNonhlanhla Hlongwane. Ngwana sikubingelele sikwamukele emsakazweni.
Ngibingelele sisiVicky, ngibingelele nomlaleli namhlanje.
Siyajabula ukuthi siphinde sibe nawe. Hayi yabona njengoba sesithi nje umhlaka 2 namhlanje sekuswele iy'nsuku eziwu-26 bese nje kuba yiko lokho. Siyabonga ukuthi yebo, siyabonga ukuthi lokhu nathi njalo usicathulisa. Okunye umlaleli uzoqaphela ukuthi siyakuphindaphinda, into eyenza silokhu sikuphindaphinda ingoba phela kulo nyaka siyaqala ukuthi sibe nama-ballot paper amathathu. Kodwa ke singakafiki lapho Ngwane, ngicela ke siqale ngalolu daba lwezingqwembe zey'khangiso zamaqembu. Kuvumelekile yini ukuba zifakwe ey'ndongweni zezakhiwe kahulumeni, iy'ndawo ey'njengey'kole, iy'bhedlela nezinye kanjalo kanjalo?
SisiVicky, umthetho olawula ukufaka kwezingqwembe imithetho esibiza seqelezo ukuthi ama-bylaws. Imithetho eshaywa kulezo nalezo y'ndawo kwamasipala kuhulumeni basekhaya. Okuyibona abashoyo ukuthi izingqwembe kufanele zifakwe nini, zikhishwe nini, zifakwe kuphi. Kulezi ndawo zikahulumeni azivumelekile. Kulezi ndawo ezingazozi zikahulumeni kufanele ukuthi umuntu akhulume nomnini ndawo lezo. Ngabe bafuna ukwenza i-wall mural odongweni lasemzini womuntu noma lapho kukhona khona i-traffic eningi. Kale bakhulume nabantu abanikazi balezo zakhiwo ukuthi bafake izithandiso zabo. Yebo
sizwe. Okunye ke usukhulumile ngama-bylaws, ngiyazi ukuthi uma ngabe usuthinta ama-bylaws kukhona nekhathi evumeleke ngazi ukuthi ningayifaka iy'ngqwembe zokukhangisa kusukela manje kuze kuba yilesi sikhathi, ziyisuswe emva kwesikhathi esingakanani?
Mangabe kuseza ka-IEC thina siyesithi asifakwe ngaphambi kwa 10 days before i-registration na 10 days after i-registration zibe seziyasuswa. Kodwa uma kwama-elections sesesilungele ukhetho asizifaki thina siwu-IEC izimemezelo zelanga lokhetho ngoba kukhona amaqembu epolitiki ekuwona esuke ekhankasa, iwona amemezela ilanga lokhetho, iwona esuke ikhanvasa amavoti. So asibe saba khona isidingo sethu ku-IEC ukuthi sifake izingqwembe. Kodwa njengoba kade ngisho ukuthi le mithetho le eshaywa kohulumeni bamasipala at local government level, yilapho-ke baba-regulator khona ukuthi ama-posters kufanele ame abe ngakanani kwi-poster. Ama-political parties ayeke ahambisane-ke naleyo mgomo. Yikhona-ke abashoyo ukuthi faneke asuswe nini, afakwe nini. Omasipala ngomasipala bahlukile. Kanje nale mithetho yokuthi kufakwe ama-traffic calming devices, lesa sikubiza ngama-humps emgaqweni. Yonke leyo mithetho ishaywa komasipala. Kube yibona-ke abashoyo ukuthi i-humps fanele ibe ngakanani, fanele ibe nakuphi indawo ku-consulte nomphakathi. Kodwa-ke ngisho lokho nje kusho ukuthi nalezo zinto ey'thinta imiphakathi, izakhiwo zomphakathi la ekuhlaleni, uyibona isigaba sikahulumeni esibhekene nokushaywa kwaleyo mthetho ukuthi amaposta asuswa nini, afakwe nini, abe mangakanani ukuze angabukeki engcolisa ey'ndaweni lapho sihlala khona.
Okay, hayi ka kezwakala. Ngiyakhumbula ukuthi nangesikhathi kuyosayinwa kukhona bakhala ngesikhathi kuyosayinwa umthetho wokuyiphatha khona amaqembu akhala ukuthi awezethi ingqwembe ziyasuswa ezethi ingqwembe ziyadatshulwa esimene njengaleso u-IEC akangene indawo nalapho futhi kuba umasipala
siyangena-ke lapho-ke sisibik ma siseyihlusulwa izingqwembe
yep.
Kani ngoba si-IEC sisebenzisana namaphoyisa i-security cluster bonke nje aba-intelligence abe amaphoyisa u-state intelligence bonke lezo yinhlaka ezibhekela nokuvikela komphakathi siyasebenzisana nabo siwu-IEC amaphoyisa siyawatraina ukuthi yini izinto afaneke abhekelele zona kade sinama-trainings nje ama-prosecutors ngoba sifuna ukuthi ahlehle ashushiswe amacala ahambisana nezokhetho ngoba sibe nenkinga yokuthi ma sisekwadlula ukhetho abantu ababi nabo umdlandla wokuthi balandele ubufakazi ngani ngoba amacala okhetho amacala nje afana nawo wonke imithetho ma usuke uphula umthetho
yep.
So-ke imithetho yezokhetho silandela ngokuthi sibheke isisebenzisane sane namaphoyisa ma ngabe senza nje le code of conduct sisuke si-highlighta siyiphakamisa ukani ngoba senzela ukuthi wemiphakathi yonke ibone ukuthi nabo abantu befunga phambi kwezwe ukuthi bazoziphatha kanjani kodwa i-code of conduct iba yiphathi ye-documentation amaqembu epolitiki ayihambisayo ayisubmithayo ngaphambi kokuthi angenele ukhetho uma ngabe besasikhombisa nje i-interest ukuthi bafuna ukungenela ukhetho baye basende leyo code of conduct so siyabe sikhulumekeneke nabo sikhulume indaba yokuthi yini into ekufanele bayenze and kufaneke yenzeke kanjani so-ke naloko kwezingqwembe kuwumthetho nje okhombisa ukungabekezelelani ma ngabe abantu behlumpula iy'ngqwembe zabanye noma bebeka phezu kwezomunye befihla nesikhangiso esingaphansi kwalelo qwembe so-ke lapho-ke sesicela ukuthi umlaleli ma ingathatha nje nge-cellphone yakhe athathe isithombe embamba umuntu ehlumpula iqembe lomunye olwelinye iqembu or lalo muntu ozimele ongenele ukhetho wokuzimela ahambise emaphoyiseni ngoba loko kuba ingxenye yobufakazi esesikhuluma nama-prosecutors ukuthi mawayashushise lamacala kungakaphumi ngisho imiphumela yokhetho bese khona ofakazi kusafresh ey'ngqondweni zabantu so-ke ukususa nje uqembo lomunye umuntu sisibisi akuvumelekile ukhombisa ukuthi nje asibekezelelani thina ngezinto esikholwa kuzona ama-ideas esiwasaphothayo ngezepolitiki so-ke lokho nje akuvumelekile emthethweni wezokhetho and umthetho wokhetho umthetho nje ofana nemithetho yayo yonke la e-South Africa ngoba ishawa khona laphaya eyishayamthetho ngikhulumile ngeshawa komasipala ngakhuluma ngikhulume ngale yaseprovinsi nasenational kuleli khetho esiya kulona ngoba lapho sikhetha lezo yishayamthetho-ke ezishaya imithetho esilawulayo thina sonke la e-South Africa so nje uma ngabe umuntu ebona umuntu ephula imithetho yokhetho ekhombisa ukungabekezelela abanye noma nje ukuhlukumeza abantu uba-intimidate kanti ngithola nama-reports manje okuthi khona abantu abafakwa ingqindezi yokuthi bavotele amaqembu asize nase ma ngabe uthola leyo mlayezo rekhode kwifoni yakho bese ukuse emaphoyiseni thina siwu-IEC asinawo amandla okuthi sibheke imithetho kodwa siyakhuthaza amaphoyisa siyithambise nalawo ma-case numbers ukuthi please angenisizeni ngisheshise ukuthethwa kwaleli cala ngoba asifuni ukuthi kulahleke ubufakazi sifuna ukuthi sikwazi ukuthi sibe nama-case files so-identify ukuthi umuntu owenza ukuthi ngelanga elisizwe waboshwa wagwetshwa ngoba lokhu kuphula kwale mthetho kunezigwebo zakhona sisibili
usakhuluma ngendaba eyigwebo ngiyazi ukuthi ma ukhuluma ngamacala enzekayo nako konke okuqondene nokhetho, umlaleli uyayathanda ukuza ukuthi hawu lana akuhamba kanjani, lana akuhamba kanjani. Ngingakho ngizocela umlaleli ukuthi asithumelele umyalezo wakhe ku-WhatsApp naye abuze lokho angafisa ukukubuza kule number ethi 071 007 7900. Angiphindi number 071 007 7900. Ungabuza umbuzo omayelana ke nezokhetho noma usibheke laphaya ku-YouTube ku-OB Facilities. Ku-YouTube OB Facilities. Ukwazi ukuthi ke usithumelele umbuzo wakho. Bengikhunjuzwa ke indaba yokuthi sikhuluma ngabantu ukuthi kuyicala ukucekela phansi iy'khangiso zabanye abantu. Sengikhumbula indaba ukuthi kunecala elifakwe u-IEC. Empeleni hayi ngoba kuyicala. Bafuna ukuzwa nje ukuthi ayibo. Engathi asihambisani la phakathi kwethu thina IEC no-Electoral Court. Lo mthetho kanti uhamba kanjani? Gcineke besafake lowo mbuzo. Impendulo yakhona ingalindeleka nini?
Abese akazi sesivisho ukuthi icala leyo ndaba lolo
izokhulunywa nini.
Kodwa sicabanga ukuthi mhlambe la ngomhla ka-15 kuMay kanje.
Okay.
Ngoba kahle kahle akulona icala ngokwethu ka-IC.
Yep.
Funa nje ukucaciseleka ngoba inkantolo yathi u-IC ubese esephuma kwi-lane yakhe ngokuthi asebenzise umthetho kumthethosisekelo.
Yep.
Ukuthi umuntu uma ngabe wagwetshwa ngaphezu kwey'nyanga eziwu-12 or unyaka enganikezwanga i-fine, akakwazi lo muntu ukuthi angenele i-National Assembly or uhulumeni lo mkhulu.
Mm-hmm.
So thina-ke siwu-IEC sifuna ukuthi sicaciseleke ukuthi ubani kanti umuntu onelungelo lokuthi asebenzise umthethosisekelo.
Yeah.
Ukuthi enze i-case yakhe. Hayi ngoba sinicala no-MK Party, hayi ngoba singafuni ukuthi uBaba Zuma aphindele eParliament. Kodwa sesenzela nezinye iy'nketho.
Wonke amanasa wethu mawabe munye. Wonke amanasa wethu mawabe munye.
Ngitshala ukuthula phakathi kwalendlu.
Yebo,
ngithi masibambane sonke sibe munye. Sibe njengebumba likasimende. Ukhona amen la endlini.
Ukhona
amen la endlini. Nazonke siyabonga. Ngizocela kwabamile ma ukuthi basathanda ukuhlala phansi, zisekhona iy'tulo nakwezinye indawo ngapha ziseningi nje. Ungami ngoba nakhu uswele indawo yokuhlala, ume nje ngoba uthanda. Zisekhona iy'tulo nangapha, isekhonyana nangapha, isekhonyana. Ngizocela ukuthobeka kakhulu kusomlomo womkhandlu waseMpolozi umhlonishwa uMthiyane ukuthi-ke ngasesigabeni semkhandlu njengoba sikhona lana uyena abasihostile lana. So sizocela ukuthi bathathe indawo yabo nabo njengeMpolozi local municipality ukuthi basemukele. Siyakhuleka kakhulu
uMthiyane. Bese-ke siyabona ukuthi kwenza kanjani. Into abantu abaye bakhale ngayo, baye bakhale nje ngokuthi amavoti mangabe esebalwa, ngazi ukuthi khona abantu abangazi ukuthi iy'balo zibalwa kanjani. So thina-ke ukususa lokho-ke ku-doubt kubantu ukuthi babone ukuthi ukhetho lolu asenzeleli kanti into esiyenzayo ukuthi sifuna ukuthi improve ukhetho.
Yep.
Bese ke sithe asiqashe abantu abazofika esikhungweni ngosiki sambama babone ukuthi kuhamba kanjani. Abantu esibafunayo abantu abazosibalela ntambama, sibafuna abantu ngo-6 kodwa kuqala ukubala after 9 ngani ngoba sifuna bese fresh bazi ukuthi kade kuqhubekane esikhungweni kusukela ngo-7
mastage
uze kube u-6 ntambama. Bazobe besebenza ngaphansi kwalowo presiding officers, lakwalowo presiding officer uma ngabe kuwukuthi i-voting center bazobe besebenza nje kuso sonke isikhungo esikhona.
Yeah.
Lapho bebezobe bebala khona bezobe
bebala amavoti.
Bebala amavoti besiza ukuhlanganisa iy'balo ngoba i-requirement yethu beyiwukuthi akube abantu abane-background ye-maths.
Mm-hmm.
Mhlawumbe nje abantu njengothisha vele iy'khungo zethu ey'ningi isikole. So lapho esikoleni uma ngabe kunothisha ofundisa i-accounting noma i-maths asize ukuthi a-apply naye khona ezongena ababambe iqhaza ekubaleni kwamavoti nasekwashicileleni njengoba phela ama-ballot papers ezoba u-3 sicabanga ukuthi kuzoba kuyi i-challenge kakhulu
umsebenzi uzoba omkhulu.
Kumanje sithola ama-applications amaningi ama-special votes azifanekela ukuthi abalwe ngaleli sikhathi uma ngabe sekubalwa wonke amavoti mase kuqediwe ukhetho ngoba uma ngabe senzi-special vote awabalwa amavoti abalwa ngalelo langa lelo uma ngabe sekubavote wonke umuntu. So ngakho-ke sidinga labo bantu abanaleyo background noma mhlawumbe beno-NQS level 5 siyacela ukuthi ba-apply-e baye ey'khungweni ngoba isekuvaliwe kahle kahle kwi-website yethu ngoba besingawathatha ama-manual applications kodwa manje sesithe sizowathatha ngoba isikhungo nesikhungo uyacabanga ukuthi iy'khungo zala emzansi zingaphezu kwa-4,000 747 ezikhona isikhungo ngasinye ngasinye sidinga ukuthi kube nomuntu ozoba khona manje ngoba lesi sinqumo sithathe sesiqalile vele ukwenza ama-appointments or ukuqasha abantu abasebenza ey'khungweni. So yingakho-ke manje sesithe asivule i-manual process kuvulekeka kakhulu ukuthi sikwazi ukuthola abantu abazofikisela ama-positions azoba ama-accounting officers abazofika ey'khungweni ebusuku zintambama ngabo-6 basize-ke mase sekubalwa ba-check-e nama-result slips ukuthi afake-ke ngendlela yini ekhona nama-agents abhekelele ukhetho sesizini.
Kuvalwa nini-ke lokho Nkwane?
Angikakazi kahle hle ukuthi kuvalwa nini kahle kahle sesizini.
Ehhe.
Ngicela ukuthi ngibuyele kuwena ne-information ephelele ngaphambi kokuthi kube ulesibili ngoba ngiyazi ukuthi besibe ne-challenge athi uma be-advertise ama-positions sangabathola abantu abaningi aba-apply-ayo ngoba bethi i-system yethu ibuye ibe ne-information eningi ibhajwe ama-CVs abo uma bethi baya-uploada kwi-system yabo. So manje-ke sisafuna ukuthi silungise loko ama-technical problems akhona over this weekend but ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ngawo ulesithathu sobe sisazi ukuthi kuvalwa nini. Uma ngabe ku-before ulesithathu oluzayo ngizokwazisa sisivisi khona izokwazi ukuthi wazisa abalaleli ngesonto elizayo ukuthi selivaliwe noma kusaqhutshekwa yini.
Okay, hhayi siyabonga Nkwane, cha usichazele kahle. Mlaleli, ngisacela ukuthi usithinte ku-WhatsApp 071 007 7900. Ungasibhalela noma ushiye i-voice note ku 071 007 7900. Lezi nhlelo isishayamthetho sithi aziqhubeke ukuze phela ube nolwazi, kungathi kufika umhla ka-29 ukhale ngokuthi hayi cha mina ngangazi kanti uhlelo mhlambe lwaluthi madlala ube unganakile ingakho sibe nazo lezi nhlelo nje kusukela ngokuqaleni kaApril empeleni uqaleni kaApril kuze kube imanje siloku siqhubeka sikunikeza ulwazi oludingayo mayelana nokuyovota ngomhla ka 29 kuMay sisakhuluma ke ngokuvota ngwane oke wayithinta kancane nje eyalabo abavota ngokukhethekile sivalwa nini icelo zalapho nokuthi mhlawumbe noma ubani nje oneminyaka engaphezu ka 60 uvumelekile ukuthi enze isicelo
sisiviki ngicela sibulungisa la ukuthi ukucela ispecial vote akuyi ngeminyaka yomuntu ispecial vote iloku vota okwenzeka ngaphambi kwelanga lokuvota wonke umuntu bezivumelekeke abantu abakhubazekile so umuntu akakhubazeka noma ngabe uneminyaka emingaki abantu uma ngabe wazi ukuthi nje uya wazi umuntu mhlambe ophila nobuthaka obuthize akuyi ngokuthi umuntu ungakanani so ke ngibonile nami leyo WhatsApp kade abantu bebuza ukuthi uma ngabe kusama una 60 hambi yo-apply ka-IEC. Asiyi ngeminyaka ngoba asibheki lokho thina senzela nje ukuthi wonke umuntu ingabikho umuntu ohlala ngaphandle. Umuntu uma eserejistile eselithathile igqasi lokuqala ekutheni ufuna ukuthi alekelele ekukhetheni uhulumeni wesizwe ngokuthi avote. Athole lelo thuba. Uma kuwukuthi uzobe engekho e-voting station, akwazi ukuthi avote before i-voting station. Election day. Ngiyajabula sisibi ukuthi sikhuluma manje ngoba ilanga lakusasa ngo-May 3 kuyavalwa ukwamukelwa kwalezo zicelo zama-special vote. So ke ngiyamkhuthaza umlaleli ukuthi mangabe wazi ukuthi uzobe ungekho ngomhla
ka-29
ngelanga lokuvota ngomhla ka-29 mhlampe unayo vele i-appointment i-schedule operation uyazi ukuthi uzongena esibhedlela ngomhla ka-21 uzophume ngomhla
ka-7
kuJuni.
Yebo.
Engathi nje ungafaka i-address ngoba uma u-applyela i-home visit uyenza online noma uyenze ehhovisi laka-IEC ifaka khona iyasho ukuthi ufuna ukuvakashelwa kuphi. So ngaleyo form ke ngicela ukuthi umntasho afake isibhedlela ngabe uzobuza e-Edmonton ngabe uzobuza eNtabeni ubhale i-address yala ufuna ukuvakashelwa khona ngoba uma ngabe usuwenza ke leyo application yakho iyahamba siyihambise kuleyo masipala or i-voting station lapho indawo la ufuna ukuvakashelwa khona ikhona ngabe uyazi ukuthi mhlawumbe uhlala kaMashu kodwa ufuna ukuya e-Durban North kaNdodakazi ngomhla ka-27 faka i-address ese-Durban North lapho kaNdodakazi kuleyo form yakho noma online akuzuhlupha nje sizofika sizokuvakashela lapho usho khona kodwa lokho kufanele kwenzeke online before midnight tomorrow mangabe uzwe ehhovisi ka-IEC kufanele kwenzeke before 5 ntambama abanye futhi abavumelekile ukuthi ba-apply i-special vote yilaba abangazifikela bona e-voting station ngomhla ka-27 noma ngomhla ka-8 abazozihambela bona hhayi ukuthi bazozini
bazovakashela
abantu abakwaziyo ukuhamba kodwa uma wazi mhlampe ukuthi unesi or uyiphoyisa or uzobusebenza
ukhetheni
unga-SMS ID number yakho kule nombolo ethi 32249 u-aplayela i-special vote home visit izobuya masishane nje impendulo ayithatha isikhathi eside and uma ngabe isibuya i-SMS leyo noma i-email iyangokuthi uthe ufuna ukuthintwa kanjani iyasho ukuthi your special vote has been approved for home visit or station visit ucala nje umlaleli abhekisise kahle ukuthi u-approve for ini angayi e-station kanti usilindele
ukuthi bazofika ekhaya
ekhaya-sike ngekho bese kumoseka ama-resources ngoba njengoba sikuthalwa ama-special vote amaningi kangaka kusho ukuthi kuzofaneke sihambise i-staff esiningi sihambe ngale route esizoyiplana i-route mase sekuvaliwe soqala ukwenza ama-route plans kusukela ngomhlomuluko ngoba siyavalwa kusasa ukuthatha ama special vote. So umuntu akabheke ukuthi kwenze u-approvelwe ini. Enye into engifuna ukuyiyalezela sisibiko ukuthi amanye futhi ama rumors engiwatholayo abantu bengifonela bathi i-political party yokuqala isifonela ithi hayi gogo ngiyazi ukuthi u-applyele i-special udinga i-special vote ngizoku-applyela bese uyavuma wena. Kufike enye futhi i-political party kufonele ikutshela ukuthi ngizoku-applyela for i-special vote kodwa konke loku umlaleli or i-applicant ingayitholi ne-SMS econfirmayo. So kubalulekile ukuthi uthole isiqiniseko sokuthi umuntu noma ethize uku-applyela, yebo siyavuma ukuthi u-applyele abanye abantu, kodwa qinisekisa ukuthi uyayithola leyo SMS, uyayithola leyo email eshoyo ukuthi i-special vote sakho sesi-approve-we. Khona uzohlala unolwazi lokuthi wena uzoye voting station either ngomhla ka 27 bangaphumeleli uye ngomhla ka 28 or uzohlala ulindele ukuthi kufike abaka-IEC bezokuvakashela bakunikeza ama-ballot papers akho amathathu, i-ballot paper ye-province, i-ballot paper ye-region, eyi-province kulo case, and ne-ballot paper yesithathu e-national ezobe i-blue ozoyithola e-region, i-orange eye-province, i-shamthetho njengoba nomhlelo sizosebe i-shamthetho kaZulu-Natal, yona-ke izobe i-pink. Uzoyithola-ke ama-ballot papers awazi ufana i-province ne-province ngoba ahlukile ama-political parties anganele ukhetho lwama-region. I-regional ballot paper ile esusa umuntu e-province imfake i-national assembly, ayifani ne-NCOP. So ngifuna nje umlaleli azi ukuthi ngaphambilini vele ama-political parties kade esilethela ama-list ngamabili, kube i-regional list ne-national list, ama-leaders ayayazi leyona. Kodwa njengoba umthetho wokhetho usushintshiwe sekungene ama-independent candidates, sekukhona nama-political parties amasha angenele, sesiyalivotela le-regional ballot. Nayo izihlalo zakhona zabiwa ngokuthi i-province ingakanani. So la KwaZulu-Natal regional ballot paper leizobe i-orange izobe isikubangwa izihlalo eziwu-41 ezisusa umuntu kwi-region or kwi-province yakwaZulu-Natal imfaka i-national assembly ukuthi ayogcwalisa lezihlalo eziwu-400 zase-national assembly. Ngiyacabanga sisithi ngabuye sikhulume lokho ngesikhathi esizayo. Ngiyabona ukuthi isikhathi sehamba and sengifake i-information eningi ngalo mzuzu owodwa obunginikeze wona.
Yebo, hayi siyabonga kakhulu Ngwane. Kodwa nje ngijabulile, sizolokhu sikuphinda lokho ukuthi amaphepha mathathu, umuntu uma esevota kufuneka avote kuwona womathathu ngoba enza imisebenzi ehlukene. U-regional uthe u-orange.
Yebo, sesibili.
U-provincial u-pink.
Makakanye. Kubalulekile ukuthi umuntu iphepha, i-ballot paper le eshishithi leyo oyitholayo uyimaka kanye. Uma kuthi i-penalty ungaqikizi ngoba uma usuqikiza kwenye indawo uzothola ukuthi asezukwazi
selonakele iphepha lakho,
selonakele sekuyi-spoil. So khuluma ngalo ngesikhathi esizayo. Kodwa-ke njengobusho nje ele-region i-region iyi-province, i-South Africa yakhiwa ama-region awu-9 okwama-province. Lelo regional ballot izwe lonke lizobe liyi-orange kodwa ama-political parties angenelile awafani kwi-region
ne-region, kusho ku-province ne-province esibili. Okay, bese kuthi u-provincial u-pink.
Provincial u-pink lo shamthetho esihlala e-KZN e-Maritzburg esasempumalanga esihlala eMbombela, njalo njalo wonke azobe efana ngokombala, wonke azobe efuna ukuthi kube khona ama-independent candidates kanye nama-political parties kuwona sesibili.
Okay.
Nawo-ke yebo.
Hayi, siyabonga kakhulu. Bengisathi ngizobuza ngendaba kodwa ngingabona isikhathi sesishaya. Bengithi ngizobuza ngendaba umthetho wokuziphatha njengoba wawusayinwa e-Gauteng. Kodwa-ke njengoba ushilo, sekukuningi kakhulu okunye sesoxoxa ngesonto elizayo.
Yebo, kodwa nje ngifuna ukushutheka ukuthi yebo isayino ngoba national and provincial elections yasayino e-national for national office manje sayine ma province Gauteng province isayinele neKZN isayinele maku local government elections isayina kwaMasipala sisibonge.
Okay, siyabonga kakhulu.
Ngiyabonga kunyaka nje songahlangana ngesikhathi esizayo futhi sicobelelana lolwazi.
Siyabonga uDokotela uNonhlanhla Hlongwane lo obemele IEC besixoxa naye ohlelweni besilethulela ngelokuthi izinhle isishayamthetho sakwaZulu Natal, isishayamthetho sabantu, isishayamthetho esinomdlandla ngokubambisana ne-OB Facilities. Nguviki wakwaMasuku, ngifisela impela sonto enhle enokuthula nothando.
Sending to the most